That's the boy. I don't like it. Danger, when you want that book.
Kamba kutuma koji kuyobona ngaka twale nani mise pile mulimu waka nisami kupaki mina wawatu na mulimu waka
Kana veleka
boy
hakuna zekonda
hakuna zekonda
mulimu
ndate
mulimu ndate
mulimu waka
kama swala swala
yeah
nikali lukile kale umona nisweli na tundana kumulika nisapaya
Kani bakaze baswala bona za konda kolorona lukate vikulika kusapala yeah
kana ya boy hakuna de konda
wali wali boy
konda tena nangi tabotilo waka
boy
kana swala swala
lo
ikali lukile kale mona nisweli na kundana kundu ikali sapala
Downloaded Westside Music Vlog.com.